On your la oh, Roma.
Roma.
Nesemas production.
Mazepanganga kunonya. Ebintu byokola mu mukwano bye nalota byokola binyuma ng'omuzannyo gwa kabira I feel ya kuyimbidde n'akayimba obangaina kayimba kamagola wafawa anjakisa nga matala nga tuzina akayimba Manya byonyonyogera byebindetsera n'okukwesiga I like your handling Kontuzeza kukatwanga It feels so lovely Once jokes are on my side You make me freeze Like a statue nga yo inna my body all day Ngandi wansi You play time satu wanzine sambalu Kaimba kama gola Wafa Kaimba kama gola Onyola Ongonza nga makola Yeah, yeah Mazepa nganga kunonya Ebintu byokola Mumukwano bye nalota Byokola binyuma Gomuzonyo gwa kabira I feel ya Kuimbide na kabira